Onu na-ekwu na mmadụ abụrụ Chukwu. Onu na-ekwu na mmadụ abụrụ Chukwu. Onye si na ya bụ chi, Oya make you come, make you show your power. Onye si na ya bụ chi, Oya make you come, make you show your power. Maka na ife n'ụwa si na chi ya dị mma. 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 Kenebechi, Kenebechi, Kenebechi na mmadụ abụ chi. Kenebechi na mmadụ abụrụ Chukwu. I know you man, waiting say you be God. And when he talk, he want to make we pause. Na him be cut, na him self be judge. Kenebechi na mmadụ abụrụ Chukwu. If you know a man, waiting say you be God. Make the call, invite them all. Obulo wo, nyakwalu biaba. Obulo no, nyakwulu kute. Obulike, nyakelu keta. Owaga malili, ike wikechi. Anu lewu na mada buru Chukwu. Anu lewu na mada buru Chukwu. Onye si na ya bu chi. Nyameke ni fuchi bulu Chukwu. Onye si na ya bu chi. Oya make you come, make you show your power. Maka ni fe no wa si na chi ya di ma. Ife no wa si na chi ya di ma. Ife no wa si na chi ya di ma. It's your world. Onye si na ya bu chi. Nyameke ni fuchi bulu Chukwu. Onye si na ya bu chi. Oh yeah, make you come, make you show your power.
Exclusive from SureLoaded.com.